Amakhosi oqala isahluko 2 verse 1. Izinsuku zikaDavide zasondela kufeni. Wayesemnyala uSolomon indodana yakhe ethi verse 2. Mina sengihamba indlela ya wonke umhlaba ngalokho qina ube indoda. Verse 3. Ugcine isiyalezo sikaJehova uNkulunkulu wakho kuba uhambe ezindleleni zakhe, ugcine izimiso zakhe nemiyalo yakhe nezahlulelo zakhe nobufakazi bakhe njengokulotshiweyo emthethweni kaMose ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo nakukho konke okubhekayo. Verse 4. Ukuze uJehova aqinise izwi lakhe alikhulume ngami ngokuthi uma abantwana bakho begcina indlela yabo ukuba bahambe phambi kwami eqinisweni ngayo yonke inhliziyo yabo nangawo wonke umphefumulo wabo, awuyukuntula muntu, washo njalo esihlani sobukhosi sakwa-Israyeli. Verse 5. Futhi wena uyazi okwenziwayo kimi nguJowabe indodana kaSeruya nalokho akwenzayo kuzo izinduna ezimbili zezimpi zakwa-Israyeli, o-Abhineri indodana kaNeri no-Amasa indodana kaJetheri, owababulala wachitha igazi lokulwa ngesikhathi sokuthula, wabeka igazi lokulwa kulo ibhande lakhe elalisokhalweni lakhe nasezicathulweni zakhe ezazisezinyaweni zakhe. Verse 6. Yenza njengokuhlakanipha kwakho, ungayehlisi impunga ngokuthula endaweni yabafileyo. Verse 7. Kepha iba nomusa kumadodana kaBarizilayi wakaGiliyadi abe khona phakathi kwabadla ngasetafuleni lakho ngokuba eza kanjalo kimi mhla ngabalekela u-Absalomu umfowenu. Verse 8. Bheka ukhona nawe uShimeyi indodana kaGera wakaBhenjamini waseBhahurimi owangithiwa ngokuthuka okwesabekayo mhla ngiya eMahanayimi, kepha wehla ukungihlangabeza ngaseJodani. Ngafunga kuye uJehova ngokuthi angiyukubulala ngenkemba. Verse 9. Ngalokho ungamyeki abe ngongenacala ngoba wena ungumuntu ohlakaniphileyo, uyakwazi okufanele ukuba ukwenze kuye, wehlise impunga endaweni yabafileyo inegazi. Verse 10. UDavide wayeselala koyise wembelwa emzini kaDavide. Verse 11. Izinsuku uDavide abusa ngazo phezu kwa-Israyeli zaziminyaka engamashumi amane. Iminyaka yesikhombisa wabusa eHebron. Iminyaka engamashumi amathathu nantathu wabusa eJerusalema. Verse 12. USolomon wayesehlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide uyise, umbuso wakhe waqiniswa kakhulu. Verse 13. Wayesefika u-Adoniya indodana kaHagati kuBhathisheba unina kaSolomoni, wathi, uze nokuthula na? Wathi yena, yebo ngize nokuthula. Verse 14. Wayesethi, nginendaba kuwe, wathi khuluma. Verse 15. Wathi ke uyazi wena ukuthi umbuso wawungowami nokuthi wonke u-Israyeli wabhekisa kimi ubuso bakhe ukuba ngibuse, kepha umbuso usuguquliwe sewaba ngomfowethu ngokuba wawuthola kuJehova. Verse 16. Sengicela into yinye kuwe, ungangifulatheli, wathi kuye khuluma. Verse 17. Wayesethi, ake ukhulume kuSolomon inkosi ngokuba akayikukufulathela wena ukuba anginike u-Abhishaki waseShumeni abe ngumkami. Verse 18. UBhathisheba wathi, kulungile, ngiza kukukhulumela enkosini. Verse 19. Wayesehamba uBhathisheba waya enkosini uSolomon ukuba amkhulumele u-Adoniya kuyo. Inkosi yasukuma ukuhlangabeza, yamkhothamela yahlala esihlalweni sayo sobukhosi, yambekela unina wenkosi isihlalo wahlala ngasokunene sayo. Verse 20. Wayesethi kuyo, nginesicelo sinye nje esincane kuwe, ungangifulatheli. Inkosi yathi kuye, cela ke mame ngokuba angiyikukufulathela. Verse 21. Wathi ke u-Abhishaki waseShunemi makanikwe ku-Adoniya umfowenu abe ngumkakhe. Verse 22. Inkosi uSolomoni yaphendula yathi kunina, umcelelani u-Adoniya u-Abhishaki waseShunemi na? Mcelele nombuso futhi ngokuba ungumne wethu, yebo, mcele yena no-Abhiyathari umpriesti noJowabe indodana kaSeruya. Verse 23. Inkosi uSolomon yayisifunga uJehova ngokuthi, uNkulunkulu makenze njalo kimi enezele futhi uma u-Adoniya engakhulumanga leli zwi libe ngelokufa kwakhe. Verse 24. Ngalokho kuphila kaJehova ongiqinisileyo wangibeka esihlalweni sobukhosi sikaDavide ubaba wangenza indlu njengokukhuluma kwakhe, namhlanje uyakubulawa u-Adoniya. Verse 25. Inkosi uSolomoni ayisithumela ngesandla sikaBenaya indodana kaJehoyada, wamsukela wafa. Verse 26. Inkosi yathi kwa-Abhiyatara umpristi, hamba uye Anathothi emasimini akho, lokhu ungowokufa, kepha ngiyukubulala namuhla ngokuba wawuthwala umphongolo wenkosi uJehova phambi kwaDavide ubaba, wahlupheka ngakho konke ubaba ahlupheka ngakho. Verse 27. USolomoni wayesemgxosha u-Abhiyatara angabesaba ngumpristi kuJehova ukuba agcwalise izwi likaJehova alikhuluma ngendlu ka-Eli eShilo. Verse 28. Lapho kufika umbiko kuJowabe ngokuba uJowabe wayemlandela u-Adoniya noma engamlandelanga u-Absalomi, uJowabe wabaleka waya etendeni likaJehova wabamba izimpondo ze-altare. Verse 29. Inkosi uSolomoni yatshelwa ukuthi uJowabe ubalekele etendeni kaJehova, bheka ngase-altare. USolomoni wayesethuma uBenaya indodana kaJehoyada ngokuthi hamba umsukele. Verse 30. UBenaya wafika etendeni kaJehova wathi kuye, isho kanje inkosi ithi phuma, wathi cha ngiyakufela lapha. UBenaya wabuyisela enkosini izwi lokuthi washo njalo uJowabe, wangiphendula kanjalo. Verse 31. Inkosi yathi kuye, yenza njengokusho kwakhe, umsukele umbele ukuba ususe kimi nakuyo indlu kababa igazi elachithwa ngeze uJowabe. Verse 32. UJehova yakulibuyisela igazi lakhe ekhanda lakhe ngokuba wasukela amadoda amabili alungileyo amahle kunaye, wawabulala ngenkemba ubaba uDavide engazi, Abhineri indodana kaNeri induna yempi yakwa-Israyeli, no-Amasa indodana kaJetheri induna yempi yakwaJuda. Verse 33. Igazi labo liyakubuyela ekhanda likaJowabe nasekhanda lenzalo yakhe kuze kube phakade, kepha kuDavide nakuyo inzalo yakhe nakuyo indlu yakhe nakuso isihlalo sakhe sobukhosi kuyakuba ngokuthula kuze kube phakade kuvela kuJehova. Verse 34. Wayesenyuka uBenaya indodana kaJehoyada, wamsukela wambulala, wembelwa endlini yakhe ehlane. Verse 35. Inkosi yayisimbeka uBenaya indodana kaJehoyada phezu kwempi esikhundleni sakhe, uSadoki umpristi inkosi yambeka esikhundleni sika-Abhiyatara. Verse 36. Inkosi yathuma yambiza uShimeyi yathi kuye, zakhele indlu eJerusalema uhlale khona, ungaphumi lapho ukuya ndawo. Verse 37. Ngoba mhla uphuma uwele umfudlana iKidroni, yazisisa ukuthi uyakufa, nokufa igazi lakho liyakuba sekhanda lakho. Verse 38. Wayesethi uShimeyi enkosini, lelo zilungile, inceku yakho iyakwenza njengokusho kwenkosi yami inkosi. UShimeyi wahlala eJerusalema izinsuku eziningi. Verse 39. Kwathi nasekupheleni kweminyaka emithathu izinceku ezimbili zikaShimeyi zabaleka zaya ku-Akishi indodana kaMahakha inkosi yaseGathi. UShimeyi watshela ukuthi, bheka izinceku zakho ziseGathi. Verse 40. Wayesesuka uShimeyi wabophela imbongolo yakhe waya eGathi nakuHakishi ukuba afune izinceku zakhe. Wahamba uShimeyi wazibuyisa izinceku zakhe eGathi. Verse 41. Kwabikelwa uSolomoni ukuthi uShimeyi wayesukile eJerusalema ukuya eGathi nokuthi ubuyile. Verse 42. Inkosi yayisithuma yambiza uShimeyi yathi kuye, angithi ngikufungisile uJehova, ngaqinisa kuwe ukuthi mhla uphuma uye noma aphi yazisisa ukuthi uyakufa nokufa na, wathi kimi, izwi engilizwileyo lihle. Verse 43. Pho, awugcinanga ngani isifungo sikaJehova nomyalo engakuyala ngakho na? Verse 44. Inkosi yathi futhi kuShimeyi, wena uyazi konke kubo kwaziwa yinhliziyo yakho owakwenza kuDavide ubaba, ngalokho uJehova uyakubuyisela ububi bakho ekhanda lakho. Verse 45. Kepha inkosi uSolomoni iyakubusiswa nesihlalo sobukhosi kaDavide siyakuqiniswa phambi kaJehova uze kube phakade. Verse 46. Ngokuyala kwenkosi uBenaya indodana kaJehoyada waphuma umsukela wafa, umbuso wawusulokhu uqiniswa njalo esandleni sikaSolomoni.